Mamkabane qhubeka sisi thixo makakuthwale kuko konke le industry kuyo ungazithembi ngamandla akho uyazi uba yonke into oyenzayo uyenza uxhomekeke kubawo ndingantakandini wena kaloku inkosazana sisikhanyiso sekhaya qhubeka
asambe libhinqa lokuqala zange ndayitshaya iblunt lips so black obitsha amamelanin oko ndasoba enetshe ebhinqa amadala ithingi neparafini oba yabuza ukuba ndifike nindibhini ibhinqa amanika ndifele empini khumbule zaminga ndibheke nwini ngoko everyday manikisemsebenzini attitude imdaka ungafunga ubona imediatyiwa libhula ndithebdini still ndiyazibula ndiyahlafuna then ndiyasuta ndishenika mshiri ngoniggis am stepping ngoniggis am pitsi ngoniggis nonunyaka ungandibiza ngokhasta nqume erhezi ndiqinisa ikhasi shom uzibiza ngebheri ye-35 uso ingathi una-35 she was cool now nah, mom you never na marry a mafia aso kungeli fear qha skisi boli sashiya nobungani fingeli ntshiya niphethe irulando lula mashiya hawo umntana ezizi umntana ezizi umntana ezizi hayo umntana ezizi hawo umntana ezizi umntana ezizi umntana ezizi hawo umntana ezizi
sijadula umntana ezizi usandlulule dali wam sandla sakho usibeka phezu kwam usolule outyam bilas thutha sihlangabezwa ngobuchule mhlaba wona unondohlula khona ichweba khona intsula sibethwe moya maytom then uhlela umorugini double shots double standards still idungukile yihlo ngongudangatye ehlele evuthe umlilo yihlo sephezu kwezinto saphitha isiciko it's been 8 years ugqibela kwam ukamr price and my play got to taki yabasmatirayisa xa ndisesibangisaku nganeziyakhali zithi ubhuti urayite xa ndisesibangisaku ndidi-dead break deep fak imaiva
hawo umntana ezizi umntana ezizi umntana ezizi hayi umntana ezizi hawo umntana ezizi umntana ezizi